Uganda buli bangai buli nokakano Kekubena masiro Kabiswa o Bambe chabalongi ya uchebali Majanja wa Uganda masiro uchebali Sango liyamboko chukira jali Atemi ya negatikiro wiki Hey, Uganda bula day Hemudu siku keize Konkono mwote abaganda Misuko kenga mba Sango liyamboko tuse Konkono mwote kachabalongi la mame chai Hey,
masipa siku keize
Yagabanda Joe. Now you two are two of the Uganda holy. Have a Uganda more Uganda than Sanya.